Yoshi Banks, yeah.
Bwe walumeka na swimi kugu na tileka kwa ya poti, yeah. Na sigara nisaga nanti uyogwe mupepe ya na yemba gayati, yeah. Bomu welezo vu message wa wovu kaba no mutende lambu na matoga kama. I was viewing the look and I loved you but I tell you Mr. Pina on drama. Wasubira mapela katolie yofa. Siganye kwa galera gukunda. Na yakaze kukoli na waburendia. So ni nakuvyo kule na wikinka. Don't touch me, I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Don't touch me, I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Ze wampolo tela evya tala katantale sama. Chesama nyanti kwa likuwa sama. Klasi ange yalia kilanyo kwa bobolina. Nzo kukwata kote wali mbo wa. I was a puppet on an island. Nenchikumila wachinda ganti nza inaina. Yurosaka like the twilight. Te waburu kambu na kasente kamuraina. Wasubira mapela katolie yofa. Siganye kwa galera kukunda. Na yakaze kukori na waburendia. So ni nakuvyo kule na wikinka. Don't touch me, I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Don't touch me, I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night.